sadio ne marqué par la crise sanitaire
kunyalama kawti do e nyaw coronavirus ka ndedo drande kay mi bammi ania hinnaade dokkobe kawaruji be bangal radio télé e kagne bebe andede dum wolda ima daraji dum ngatta bangal yiti mawuri o gendu kana ke lidindi yototo to nokku sukabe lolirro cité des enfants to tour de tête dangal kabaru sukabe be sisili hikka o yo kabaru covid 19 e haybugol hakkeji sukabe andon ido wattuji nyaw coronavirus o hakkeji sukabe hewbe na yabba so bangal tam hakkeji sukabe be na watana hakilo lelidi mali andon ana wode yogaji hakkeji di hono bangal cellal e yirwere na watana hakilo ka ana wodi dun hakkeji jeebadi hono bangal jande galle e kunande mudo dum fufu yo batte telaji lelidi wakati jun o andon telaji di yo bedo sukabe be nortorta ko hakkeji mabbe haybugol fewde e nyaw coronavirus o batte telaji ne nam o dun sukabe hewbe yoppan jande yaltan dum der nokkuji mabbe yaade nokkuji godi dobbe bawde hebde ndernagu e jogla lobbo dum do yo yoga itellaaji hadoji sukabe hinnaade hakkeji mabbe no haani ana wuri dun kabaru itellaaji bangal kebe bangal hono fuf be do sukabe bawata haybede no haaniri imma draaji famingul humpitingul e yidoide e sukabe lonjitibe e gonbe itellaaji kewde yalla watande hakkilo kala ko gasindin guubo didobo yewtude sukabe be e martude kumpatellaaji dum gonde mudum hawtinde dum fuf e dawrude no imbawata hunsinede hore yalla himmeji mabbe na watane hakkilo no haniri so bangal leedi malindi na watane hakkilo dabreji hakika fewde e sukabe be fay so wonko nyaki e goliji mabbe kay andon gouvernement o wadi bodde mudum sabbi andon wiide yo leedi jogidi tellaaji kewdi nono sikki wala e li ko ratako mi mila wiide be kunchan do hore.